Yabona kushwile ilanga lishonile kodwa lizophuma ekuseni kuzokhanya futhi bonke ubuhlungu buzodlula buzodlula. Give it time, go through, you will make it. You are strong, you are fighter, you are a conqueror.
Tulu uzungakhali, uzungakhali. Noma kunzima, tulu uzungakhali, uzungakhali. Uzungaphela amandla, uzungalahli ithemba. Uzungaphela amandla, uzungalahli ithemba. Ngikwenzile konke, ngikuzamile konke. Sengifike kugcineli, ngiyahamba manje, ngiyahamba. Ngiyabonga baba, ngiyabonga ma. Been a friend, a lover and a brother, a hustler, a dreamer and a father, a husband, a man of God and a believer. Yes, I've done it all. Pray for me every day. Learn from me every day.
Tulu uzungakhali, uzungakhali.
NgiseNingizimu Afrika, sigameke ingozi engeqi bantwana. Silahlekelwe iqhawe lamaqhawe. Sikhuluma ngoRobby Malinga. Maningi amaciko asewavuzile aphumelela. Ngibala mbalo angabalo mdala. Ngibalo okhele khumalo. Ngibalo onayimakhey. Baningi baveza engomeni zabo ezahlukahlukene. Siyawazi amagalelo akhe. Esingakusho singathi nje ihambile insizwa kodwa ibongo zisele and sohlezi simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle ayishiyile emhlabeni. Ubesibonele sihle kuthina phambi kwamehlo ethu, ubenza kahle elisathembisa nathi njengegenge esakhula esencane sizohamba enyathelweni zakhe. Lapho ekhona engathi umphefumulo wakhe ungaphumula umphefumulo wafuthi, siyamthembisa uzothokoza ngathi esikhumbulweni sakhe emfihlweni wakhe siyi-KZN singamaciko besifisa ukumphelezela. Simise konke sizothi lala Robby, lala Malinga. Ngoxolo uyibekile induku ebandla, noma yini ekumele ukuthi yenzeke izoma ukuze sikwazi ukuthi sibe ingxenye yosuku lwakhe lokugcina uma esebekwa
ukuhlangana.